okwosa olunaku olwenkya. Kakati bwaba agenda kubeera mu Masaka, polisi yasooka n'ekakasa amakubo agamu gayina okukola ki okuyitamu, naye olunaku olwaleero bikoze ki? Bichuseemu banakibiina bo bamulindiridde bulungi naye ne poliisi erungamizza kuwa wagenda okuyita watoofu. Okusinziira ku ssentebe w'enteekateeka za campaign eza pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, luba wa Ssebiina Javiira ye gwanyiza n'ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Nyendo Mukungwe, yategeezezza nti okusooka Robert Kyagulanyi yali wakusookera mu division eya Kimaanya Kabonera, naye ate katolooza gy'agenda okuyita agenda kusookera mu division eya Nyendo Mukungwe.
Kati eno gye tubawa ye final plan nti omukulu agenda kusookera wane waffe mu Nyendo Mukungwe, era agenda kutuuka ku ssaza saawa 5. Abwana amaliriza okuba olukungaana wano ku ssaza ate olwalyoka ayolekere mu Kimaanya Kabonera ekyajubira. Twawandiikidde poliisi okubategeeza ku nteekateeka ezo eziri final, era ebbaluwa yabatuuseeko kakati gensembi ey'okufuna nti nabo tebalina buzibu ku kukyala kwa president, era n'okusalawo okwe nti asooke wano ya Nyendo Mukungwe, era beteefuteefu okutambula naffe. Ekyali kimuweteseekako n'okwetoloola Bulando na wa Kimaanya kwali kubeera nti enteekateeka yali esoose yali ayina kusooka Kyajubira, naye kati bw'abeera nti agenda kusooka wano mu Nyendo Mukungwe ate yaba tagenda kuyitayo. Era olwedde twaweerezaayo ttiimu zaffe.
Nkale, Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja annyonnyodde ensonga ereeta omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga Masaka.
Ekimuleeta kwe kutagulula oba okwongera okunnyonnyola manifesto ya NUP fenna gye tugenda okugoberera mu buweereza obujja. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa omuntu okutegeera omukulembeze pulezidenti w'ekibiina kiki kyatekeddetekedde eggwanga, era ekyo ffe kituwadde enkizo nti obutafaananako abagamba nti tebasimbyewo pulezidenti fo wafajja era n'enteekateeka agirage. Kakati tosobola kubeera nga oyimiridde naye nga toyina mutwe n'oba mulamu.
Kale hindi ya kulumba bino lwaki tetubikwa?
Oh, why waki lera akona ya katono.
Na ye gwanyize ekifo ky'omubaka omukyala wa Masaka City ku kadi ya National Unity Platform ya Rose Enalubawa asinze demonstrekane eno ebadde ewa meya mu kibuga Masaka, n'asaba ab'ebyokwerinda okukuuma abawagizi baabwe okusinga okubakuba omukka ogubalagala ate nga bwe kirabiseeko mu bitundu ebirala.
Njagala okukoola bannamasaka nti mujje bangi nnyo twanirize omwagalwa waffe. Njagala okusaba n'obuwombeefu ennyo abakuumaddembe, mukkirize abantu baffe ba mirembe nnyo, temuteekawo kajagalalo konna. Fa ba National Unity Platform tulina discipline, era tulina abaana baffe abali well disciplined. Bwe muba temubakyankalanyizza kukuba tiyaggaasi oba kuteekawo biragiro ate ebikontana n'ekyo ate ffe kyetulaba nti tekimenya mateeka, bassebo ne bannyabo tujja kukuuma emirembe.
N'omwogezi wa poliisi mu bendo lino ery'e Masaka Afande Twaha Kasirye akakasizza enkyukakyuka zino, era n'annyonnyola amakubo nga bwe gagenda okuba mu kutambula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Oluvannyuma lw'akafubo ketubaddemu wakati w'ebitongole by'okwerinda ssaako n'aba National Unity Platform, oluvannyuma lw'okutuwandiikira ne batusaba nti mwami Kyagulanyi bw'abajja ayagala kusookera kusaza grounds, tutuddemu nabo era ne tukkaanya tekirina mutawaana okutandikira kusaza lenadde ekyajubira. So kati ne routes oba amakubo ag'okuyitamu nago gakyuseemu, ng'agenda kuva ku saidi ye Kampala bwatuuka ku Welcome, adde ku Mbara Road, Bambara Highway, Avuge Street mpaka ku venue ya saza. Bwatuuka wamala kusaza agenda kuvuga adde era ku Mbara Road, adde kulaunda bauti ichi jabwemi bwatyo asale agende abagendo tukecha bakuza wansi wa Starbucks wagendo kuitira kwa techi Wangala Road bati agende paka ku venue eyo kubiri gere manyidwanga eya cha Jubira.